Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alal bar sappo tati lewru janvier hitande 2016 jenna yamde soki du studio tamani miden tawa ele maison de la presse bamoko jottino nodo kabaru judi yumar waygalo on kumfititi widdu wono kanko jokko horejo walde oni leleedi meden di holli tiwidi wakkar jonan hani waderno watte fu jewa yalla kaldal e kawrangal antabe leleedi meden di sona do kambe jaadin kobbe e be gondi tuufude do wono jambi be ngada ko mbayi fur yalla fati kaldal e kawrangal tabe leleedi meden di no o holli tiri wiide yimɓe le siri en ɗum won to baasi mawɗo wondi e waddetoɓe kollitiwide wakkati joni oɗo wo woɓɓe mabɓe naati fa le saha leydi meɗen ndi wonmataɓe ɗo bamako ɗo du ko heewi e mabɓe kollitimɓe wiide jati kajaɓe jonguitade le leydi meɗen ndi ministére en ko yata temere jaɗɗom wakkati joni o kamɓe gondi e famminede no haqqeji ɓiɓɓe adama en gorilo adunar allah no lanniɓe oɗo golle ɗum won leydi ndi noddirta payi ba hokkidiri juuɗe e oni fam ko woni fana muɗum dufa fammine ministére en ɓe so ɓami fa woldeji ɗi gaɗi tinnondewa saria neɗɗako jannginoɓe jannde dow dowre leleedi meɗen ndi nokkumoɓe noddirta ɗum woni en cas jannginoɓe jannde dow dowre ɓe tan noon ɓe kollitir wiide wakkati joni o hono murtere mabɓe nde ɓe anni fa ɓe gaɗa nde anda ka fuɗɗo haade ɓe jaltitile nde ɗo murtere ɓe kollitiwide koɓe kalde ɗum wonono ministre kuminiɗo kabaru jannde leleedi meɗen ndi pamaral heɓama dow hen sakiraɓe ɗum wono kabaruji mawɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kanko ɗon jokko horejo walde nations unis le leydi meɗen ndi o hollitiwide wakkati joni o iɗum hani yewnede ƴeewe yalla hono kaldal e kawral ngal hani tabirede le leydi meɗen ndi ko ervillad so o hollitiwide le hen fa hande sa ƴeewi jaadinkoɓe ɓe kaja waddinoɓe gatta fo fati kaldal e kawral ngal tabe le leydi meɗen ndi o kiɗiɗo kabaruji ɗon waldede nokkunoɓe noddirta conseil de sécurité to new york to keɗe Ousmane Diko
Hervé Latsou hollite ley ko tongi ko mosala ana yaara yeeso banggal tiiɗala Mali lettinagol laamiɓe Mali signiɓe kawral ngal e rewrintinoɓe aduna e minusma secrétaire o holliti golleji daraniɗi deƴere dabere mum an lohi batte siinere guɓe torroje ɗe ɗi lebbi cakitiɗi patilato guɓe ɗe ana gondi e gubade yimɓe larme Mali minusma sahal wuddu e ɓaleri Mali fuu batte majjum pecce tati e warɓe wallude en ɓe ɗiɗi ɗe kafu yo rende nokkuji ɗoɓe daaki ɗe kañum e liwnade kaki maɓɓe kenna Hervé Latsou wi ana sullani taaɗe fitongiɗi e waltigol sériyaji dartaɗi le kawral ngal ɗum ana ɓuyta hoolare hakkunde gollidiɓɓe o tufi holgo makko du e dow no laamu wartita fa darano yuɓɓinde golleji hono haggitere laamu kanɗi darnude région ngaji ɗiɗi kesi ɗi tawdeni kañum e minaka
fande kanko Hervé Latsou ko holliti wiide le hen sa ƴeewi guɓe jaadinkoɓe ɓe kaja waddinoɓe gatta fo ɓe kolli du anniyaji mabɓe wakkati joni o fa ɓe bonna kaldal e kawral ngal keɗe ko haali dow hen do foccitago Ousmane Diko
lebbi cakitiɗi ɗi kolliti siinere guɓe cattuɗe ɗe wadde kala pati dabare deƴere nde laatto on dulla hooreɓe amsardine kaali lebbi octobre yaade décembre ƴaɓɓiɗi ɗi wiide calanike dabare deƴere nde ɓe jaɓanali du guɓe siñimɓe alger giɗi ke wiide du ɓeydanam faransi e gollidi ummuntora hono laamu mali e minusma fuu guɓe cattuɗe ɗe ana gondi e guidade yimɓe saamude e dow larme mali barkane kañum e minusma sahal wuddu e ɓaleri leydi ndi fuu ɓeydi hen du guɓe cinɗi kawral ngal du ndenaki ley misalu so en miccitike jamma nogay e nayyi janje nogay e jewi lewru décembre nde sappo e joom wonɓe emla keddike ley torra guɓal amsardine ɗo miraɗo bilal ag shérif tawa hen ɗum laaɓalan kala yo dabare deƴere nde ɓe gondi e haɓade patilato
ɓe kollitiwide ɗum wono kanko ministre kuminiɗo hakkude mali e leydi ele goɗɗo o doom wonno le kawrital ngal wakkati joni o hollitiwide bawɗe ministre ma ne kani ɓeydede le nokku o ƴeewa yalla jaam e deƴeran niiɓa le mali fo e maggal muɗum caggal muɗum dow hollitiwide leydi ele kerdirɗe e meɗen ɗe ana kani hokkidirde juuɗe fa ƴeewa yalla hono jaadinkoɓɓe kani haɓirede ko yaawi sakiraɓe oɗo mbayni tri mijoji mawɗo e hello amen bemal annde ngal mi noddirta phase facebook ngal mi haalni oɗo kabaruji ɗi puɗɗannoɗo yimɓele syrien en hewɓe ɗum wonon syri leydi to baasi ndi ko to baasi ɗi gondi e wadde wakkati joni o wiyama yimɓele mabɓe won mataɓe le saha leydi meɗen ndi hande hande o ka won jiyaɓe ɗo bamako ɗo jaati koɓe kolliti wiide le hendu ko foti capanɗe jettom e jettom ɓen keeɓi windede capanɗe jeegom e taton ɓe fo wakkati joni ɓe dartoɓe fa ɓe keddoɗo mali ɗo keɗe kanko noddirtude Isabelle Michel o yo jeeɗo kabaruji walde ɗum won humminide yimɓele jonguitiɓɓe ko haali dow hen dow foccitago Ousmane Diko
k
ɓe kolliti wiide ko ɓatto capan an ka temeɗe jaɗɗon ministére kañumen gondi e famminede wakkati joni o le leydi meɗen ndi hono haqqeji ɓiɓɓe adama en gorri le addanaro allah ndu tawe so basiji ɗi gaɗi fuu ɓe tinnoɓe ndewa sériyaji nde woji haqqeli ɓiɓɓe adama en le addanaro allah ndu le majjuno wakkati joni o balɗe tati ɓe garan famminede sériyaji fu tongiɗi le ɗiɗo kabaruji keɗe kanko noddirte lieutenant colonel Aminata Diapaté o ko haali dow hen dow facci tan Ousmane Diko
sifa haɓɓitiɓe men fuu lelarme men dow gendarme en fawarde e darani ɓe golleji tedduɗi fuu ana e leyde jande haɓotoɓe leydi kañum e garde en ka fuu tilikede yo dow saria neɗɗaku woni sembe jande amen e dow no rewɓe e sukaɓe ndenirte wattu basiji janguji rewɓe du tifama hen wona jiɗaɗi saabe yono haɓɓitiɓe men gorrata woni gonɗinojum ndenagu mbiɗo yeeli worɓe wonɓe leyde jande fuu jon gala emo wala galan fuu keɓa faamu fa sanne fa ɓe laato du yettinoɓe ɗi ley golleji fa haaɓa e yeddugol saria neɗɗaku
ko yimɓele dinankoɓe gondi e wattude koyɗe mumen le politiki le leydi meɗen ndi wakkati joni o ɗum waddi haalaji kewɗi ley nokku o kanko laamiɗo ɗum wonono guuɓe luttidirɗe laamu oɗe moɓe noddirta Soumaila Cissé o haali wakkati joni o hollitinde wiide sa ƴeewi ɗeɗo guuɓe ɓe jaha tan eɓe gatta koyɗe mabɓe ley politiki le majjundu wakkati joni baale haalananeɗe kañum en jaati immi kolliti wiide ƴeewe yo allah hono ɗiɗo golleji kaani ɗalirede saabi de ɓe mbisa guuɓe ɗum wono hono hono en ka dinankoɓe keela e wattude koyɗe mumen ley ko nandi titta e politique fuu ɓe mbi ɗum wawi waddude tiɗallaji goɗɗi kasen antolle majjuntu ɓe jeliki wiide wakkati joni o dansar yawol gotagol kollitowol wiide politique yimɓele politique ɓe fati ɓe jaaha soɓe gatta e koyɗe mabɓe ɗum woni hono en ka hono politique wori e leydi meɗen ndi fa ko nandi e muɗum ɓe kollitiwde ɓe jeeli wakkati joni ono watte fu gol ɗo sar yawol rewa fati yimɓele politique ɓe jaaha ɗum wonto yimɓele dinankoɓɓe to mbiya gari darde ɗo balligol woni oɗo balligu ɓe dartantan fa ɓe gotonoɓe keɗe kanko Abdourahmane Diarawo ko haali dow hen dow faccitago Ousmane Diko
fade oɗo laamu warnode yimɓe pali kono e politique aku dinankoɓe fa ayino e majjum ɗum wona ko moƴƴani feewi dinankoɓe e hoore fay junnata yo ley ɗi duuɓi ɗiɗi woni ko dinankoɓe nayani politique aku tawi ka moyeɗu heɓama tiɗallaji kewɗi gaɗi hoɗum haalete ko warta wadde ko yawni na ko ɓoyata waɗali so heedode waɗanaka démocratie tan mon fuu suɓoto ko weli ɗum yo ɗum wondi e laatade pade dinankoɓe nangude paaɗe ɗe fuu laamu leydi e dina kana jiɓodirde saabu de ana wawi waddude sattere golleji ɗo mon fuu siinata wirfata ko caggal ɗum ne moƴƴana laamu moƴƴana leydi ndidu
jangguinoɓe jande dow dowri ley leydi meɗen ndi ko ɓamino anni e wiide ɓe garan wadde murtere mabɓe nde andaka fuɗo haaɗi wakkati joni ndeɗon murtere ɓe jaltitilli hen saabi de ɓe mbi koɓe jiide e laamu o ko ɓe keeɓi famrude e muɗum yogoye toɓɓe ɗe fuur laamu o holliti wiide waran huncande ɗum hoore keɗe kanko ɗum noddirten Abdoulaye Malle o yo secrétaire général to ensipto ko haali dow hen dow faccitago Ousmane Diko
e ley toɓɓe tati dartaɗe ɗe ɗiɗi tan wanno ɗe kawral wanno e dow mum kawral seeɗa waɗi tati goɗɗe ɗe du kawral waɗi ley ƴewde toɓɓe kawraɗe e dow mum ɗe min mbi murtere golle nde ana wawi selde kawral waɗi e ƴaɓɓade no kawral fay gotal waɗalino toɓɓere arandere nde yo gonɗinde jobdi dow gri ujunayyi tati kawral seeɗa waɗi e dow mum ko nayi e millioji capan tati dokketeɗi batte ndugaji ande ɗum du gouvernement wartiriɗi ɗoɗi gonnoɗo ley jangguinir dowji ɗe fuu ɗe nayyi hannden ɗo ana hawra e millioji temedere e nogay hono nandugol contractuel ɓeedu e golle laamu yeggitaka kawral seeɗa waɗi paade mum faccade union européenne e gouvernement royaume uni e leydi suéde goni paabatoɓe studio tamani
sikiraɓe jurno yeɗen ƴeewen yolowɗo ni le région ngaji ɗi en puɗɗiranɗo sigaso ɗo ɓe kollitiwide ko yaata yimɓele temederon iwri e ɗum won cercle ngaji jeɗɗi gonɗi ley laamu sigaso ɓe gondi e famminede wakkati joni ono yirwere hani waɗirde le laamu sigaso fou e manggal muɗum le ngal ɗo kawritel wakkati joni oɓe ƴeewan ley hen ɗati kanɗi yaltinede yalle yirwere ana waɗa ley nokku o ngal musaɗɗaji ko anni watte ley hen ko do ɗum yafa e milliard uji sappo cfa se iwruto en gardan do buguno do dum woni heejo huminingo faabe jawyal hono be kaani habirde haddugol bibbe rewbe to amen to minen min noddiri do julniru bibbe rewbe be kuliti wiide wakkati joro godo heejo do e 2019 be biya be kaaja di do golleji buyto le leedi meden di le majjum be ngara ekkitindi yimbe la ko yatnogo yom kanyu en du jaham pammina yimbe la be hono kutteji jowiide do haddugol bibbe rewbe wuruto en gardan faado segudo dum won yimbe le gombe tombe gotnaabe be kuliti wi wakkar jono bemba san non ko yimbe le kuncena e ko he mun en telki jibinirdi ton le majjudu be kuliti wi dum won direji laamu osa jeewi jama o huncerta dum hore fe dum woni hono en cas dewle kabbeted le mairie de fa yotto telki jibinirdi ko nande mudo fu jama o yahanta dum ton sanne be kuliti wi wakkar jono dum wembibe ton wuruto en garam timminiren faado tumbutudo dum wonono golloobe cuudi sarwus kabbibe le mere ngaji goddi ton diibe kuliti wiide wakkati jonoobe puddito murtere mabbe de anda ka fuudo haadi le majjonbe kuliti wiide ko yaat lebbi jeego dum be dewat ton dum wonono yimbe el kanbe yobude be be biidu be kan hunchenede hore dum wonono sariyaaji to ngaadi wakkati jonoobe o kandi hunchande hore hono yimbe el golloobe le sahal leedi meden de secret di wonno hono kabaruudi min joginoodo hande di ka hono andirdon no do e seeda yowtere meden de ana woodi